Blog Talk Radio.
Mahane tukavindi mwe twese mu muryango ndiruburya ryutagira inabi abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mbano
Umubano mu bantu
charutu mushikira nono kuvindimwe bambe mumubano wabantu Fatanya hakuru kuri bambe mumubano wabantu
arakoze cyane Francois Nkunziza mwino ndirimbo itazigera mu byukuri va ku gihe umubano mu bantu ati nuhuje amahanga n'ubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose ati niki cyaruta ubuntu n'imbabazi mu bantu nta cyaruta umushyikira no kuva indi imwe ati niki cyaruta gufatanya hakuru kuri n'ibindi byinshi cyane mu byukuri twongeye dushimire no muhanuzi Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Washington DC tukagira saa 9 tukagira saa 6 z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Vancouver muri Canada na saa 2 z'ijoro n'iminota itandatu isaha z'i Paris i Bruxelles ni Geneve ndetse n'ahandi mu Burayi bwo hagati tutibagiwe iwacu Kigali aho ubu ngubu noneho hari isaha y'ikinyuranyo uwo afite saa 3 z'ijoro nako dufite iwacu Kigali saa 3 z'ijoro n'iminota 6 birumvikana uno munsi turi kwa gatanu tariki ya mbere ugushyingo umwaka 2019 ukaba ari umunsi w'abatagatifu bose ariko ino tariki ikaba hari n'icyo yibutsa abanyarwanda mu mateka y'umwaka w'1999 yatangiye mu mwaka w'1959 wenda turaza kubivuga mu magambo makeya muri kano kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ku nzigo kiganduga tugira tuti nirandurwe kimwe n'izindi nzigo zayibanjirije muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje mbifurije kandi uno munsi mwiza umunsi w'abatagatifu bose mbifuriza ko wabanogera mukaba muri kumwe kandi na Bwana Jean-Jacques Bosco mwari mumenyereye mu biganiro bibiri nk'ibi ngibi twabagejejeho kandi muri kano kanya tukaba dushimishijwe no kwakira muri kino kiganiro umusanzu w'impuguke izwi cyane mu mateka n'umuco nyarwanda ariwe Bwana Evariste Nsabimana ariko hakaba hari ikibazo kugeza amagingo yanga kuko simuruzi muri studio bityo rero nk'uko twavuganye nawe mu kanya nibiramuka byanze ko yinjira muri studio birumvikana ko ikiganiro tukigizayo igihe cyangombwa uno munsi cyangwa se tukazagishyira ku wundi munsi kuko arakenewe cyane nagira ngo ndebe gato niba wende yaba yabishoboye ariko reka hagati aho ngamye afunguye mikoro Jean-Jacques Bosco kuko wenda muruzi abe abasuhuza noneho tuze kureba niba na Bwana Evariste Nsabimana nawe yagezemo Jean-Jacques uraho
urakomeye Joseph Ngarambe komera
uracyahumeka
ya twari turaho rwose tumeze neza
mbese muri Canada umunsi w'abatagatifu bose mugira konje
hano tugira konje kubera ko ni igihugu kigendera urebye ku bintu navuga by'amadini yadutse y'abazungu abagatolika n'abandi bantu twakwita abaprotestanti mu gihugu cya Canada bisa nk'aho bigabanye abagatolika muri province y'abafaransa ya Quebec bakomoka mu Bufaransa iwanyu mu gihugu cy'Ubufaransa n'abandi bakomoka mu bihugu byose bari mu madini y'abaprotestanti Canada y'Abongereza n'abajyana nabo byo twakwita Anglo-Saxon ya rwose ntabwo ari umunsi mukuru wa leta ariko turabizihiza cyane ku buryo bugaragara
yego
ayiwanyu byifashe bite
wari umunsi mukuru ariko naho buryo twatangiye kuba bacuruzi kimwe n'abanglo-saxon ku buryo rero amangazini amwe arafungura ubundi mbere ntiyagiye nafungura ariko batangiye gake gake kujya avuga bati dukore no ku minsi nk'iyi ngiyi hari nk'amangazini arafunguye ariko rero ni konji ntabwo za administration zakoze n'abandi benshi ntibakoze muri rusange. Nagira ngo rero tusuhuze abe watwumva noneho turebe niba nta mugenzi wacu Evariste Nsabimana yaba yashoboye kugera muri studio ariko si muruzi simbihamya kandi rero nk'uko nabivuze mu kanya nituramuka tumubuze ubwo ikiganiro turaba tukigizeye gatoya turebe niba biza gushoboka n'ibidashoboka kandi tugishyire undi munsi. Wasuhuza abari watwumva noneho nkareba niba nawe yagezemo.
Urebye abantu baramenyeye mu biganiro bimwe na bimwe nkaba nitwa Jean-Jacques Bosco, ndi umunyakanada wavukiye mu Rwanda, nkunze gusesengura ibintu bijyana na kriminoloji cyangwa se ibintu bijyana n'ubumenyi bw'ibyaha mpanabyaha ndetse n'amategeko ajyana nabyo n'ababikora. Muri iki kiganiro rero twifuzaga kuba twabagezaho inzigo kiganduga ndetse ni ikiganiro cya gatatu, ariko noneho icyo nakwita ingingo nyamukuru kwari kwibaza niba tugomba kuyirandura burundu ndetse n'izayibanjije zose zikaranduka, nibyo twagiraga ngo tugeze ku
umubano umunyarwanda ukagaruka rwose. Urakoze cyane. Nta Nsabimana nduzi muri studio rwose, kuko iyo muruzi nyine abahari nka mufungo ya mikro nawe nduzi, ariko biramutse wenda nta muruzi akabaye hanyumva yambwira nakoze nta mufungo ya mikro simbona n'ukuntu yanavuga. Nawe nduzi Jean-Jacques, nawe nduzi bityo rero reka ndumva twahagarika ikiganiro ngo ndagikuraho birumvikana. Noneho ngire muhamagare nako ndangira ngo muganire nawe mukanya off, turi off nyine navuye kuri radio nayijimije. Noneho tuganire turi ukuntu twategura icyo kiganiro, ko mugenzi wacu ndabona atariho aboneka, kandi reka nongere nshake ndebe niba wenda byatunganye, niba bitatunganye rero turashaka ukuntu tumuvugisha n'ukuntu tureba. Ntabwo arahagera rwose, ntawe nduzi, ndongeye ndarebye rwose. Nagira ngo rero ngushimire ko wari waje Jean-Jacques, mugenzi wacu hari ibibazo tekinike yagize, tugomba kwicara tukigira hamwe turi batatu. Reka rero mpagarike radio inshuti za radisha kuzaza zitwumva zitubabariye. Iki kiganiro kirakomeye cyane, kandi uyu mutumirwa ni umuntu nk'uko mutazatinda kubibona, ni umuntu rwose usobanukiwe cyane n'ibibazo by'abanyarwanda, kuko jye muzi ari umuhanga cyane mu bintu by'umuco no mu bindi bintu byinshi cyane. Nzagenda mbibabwira, bityo rero nta kuntu twatangira ikiganiro ngo tugikomeze adahari. Turakomeza tumushake, kandi amaherezo bizatungana, nibidatungana rino joro bizatungana n'ikindi gihe. Mube mutwihanganiye nshuti zaradishakwe. Reka rero mpagarike radio Jean-Jacques, reka mpagarike radio.
Yego.
Noneho nyine guhamagare tuganire, dushake n'uwo mugenzi wacu ku bundi buryo, noneho turebe ikibazo yagize, bityo rero turebe ukuntu twaza kubigenza nyuma. Wewe wiriwe rero
nako. Yego.